school feeding program dawladda horan way u istaajisay program kas lacag yar wax bay ka caawinayeen waxaan rabnaa si isba program kas in la soo celiyo waayo program kas ayaa ilmaha school ku celinay enrollmentiga program kas ayaa keenay ilmihii maartii xafada iska barakeysana laga imaaday xafadihii gaaji iyo rafaad wax walba ka jiraan waxaan rabnaa dawladda program kan ay soo celiso lacagii program kina la gelin jiray la geliyo program sidaad u sii socdo CDF iyo county governments waxaan rabnaa ay kan iskuulihii iyo goobyaasha waxbarashada inay aad u saacadeeyaan CDF was just 100 million shaqadeeda kala ka badan laakiin meshii ka tagwayse waxaan rabnaa support inaan ka helno iskuulihii sidii ay ku saacadeeyaan county government sida amal resource xog leh ayaa yeelay county government